na mzuri niko naye. Nampenda leo kesho na baadaye. Hata waseme nita dumu naye ufanya nifurahi. Ana tabia nzuri he don't lie. Kwa penzi lake mpaka nazirai. Kabla hajafika mimi nishawahi kweli najidai.